Hivi unamjua vile boy wewe
baba chenje.
My name wananita Enji.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko titi,
uko titi,
uko doga,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Mama mina ba la 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 la
la la
la la la la la la. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana.
Sio kwamba liko na kutaka sana, hilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, hilo bwana kwanza naomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto, nasema unaisia. Unanitania, baby unaniongopea,
eh?
Unanitania, eti besu unaniongopea, eh?
If I got incredible, I go day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you come close.
Finish me, yo. I want money, I get a butcha. Money, I get a Lagos. And I'm a deliverer.
I'm a deliverer.
Shimmy, yeah, 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 yeah. Kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do.
She say, of course.
Sure you go do.
Sure you go do.
She say, why not?
Why not? Oh.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.